like a boss.
Dani mana, mana, deep CG, spoiler for three.
Cheki koshoto choni bad girl. Tiki makwela venya natingiza faster. Kama lifista kodi mada na hizo sianda. Alafu nika stona kana penda mashada. Totola, totola.
Nasi nini nika bad girl. Ziki mavela jona ganji ya sadaka. Nakana ni ngamko nitaja kati papa. Nitam juu ya tam kila time nikichapa. Totola pasta.
Silibidi nika
shumpele shumpe. Shumpele shumpe.
Silibidi nika
shumpele shumpe. Shumpele shumpe. Shumpele shumpe,
Tipsy G.
Shumpele shumpe,
Silibidi nika.
Shumpele shumpe,
ha, ha, ha.
Shumpele shumpe.
Kama nika bimbi bingi bongi, mini na chapa karasta tam kinyongi. Kama kishada ni riski ziki, mishika gana sadaka. Majingri bil na tupia toto na biashara ni yako. Kini pochini yetu, mina chapia kwako wako. Sini wetu na kamogia.
Shumpele shumpe,
ha, ha.
Shumpele shumpe.
Cheki, fikisheo fala, digi siku la bongi. Na siati ni makiki, na jahuta ni digi. Unangam, si unangam, no kijibu nta kuringi. Zbimbi, inzagi kidato nta kupichi.
Silibidi nika
shumpele shumpe. Shumpele shumpe.
Silibidi nika
shumpele shumpe. Shumpele shumpe. Shumpele shumpe. Shumpele shumpe.
Silibidi nika
shumpele shumpe. Shumpele shumpe.
Toto la pasta goshodo nika bad girl. Na siezi kap kuna venye koni mada. Kanani, kanani fanya mina stama. Na jayo denda mubaki nime. Baby girl nika tam tam. Tam tam koni pandisha mahanjam. Hanjam ati mze Abdala na baki ya mesi mama. Ka baby doll kakitingiza ma. Baby doll nika tam tam. Tam tam koni pandisha mahanjam. Hanja mati mze Abdala na baki ya mesi mama. Ka baby doll kakitingiza ma. Cheki goshoto joni bad girl. Tiki makwela venya natingiza faster. Kama lifista kodi mada na hizo sianda. Alafu nika stona kana penda mashada. Totola, totola.
Nasi nini nika bad girl. Ziki mavela jona ganji ya sadaka. Nakana ni ngamko nitaja gati papa. Nitam juu ya tam kila time nikichapa. Totola pasta.
Silibidi nika
shumpele shumpe. Shumpele shumpe.
Silibidi nika
shumpele shumpe. Shumpele shumpe. Shumpele shumpe. Shumpele shumpe.
Silibidi nika
shumpele shumpe. Shumpele shumpe.